faande li kabaruji coronavirus mbiyan iwdi kenya warde hande ardibe cellal holti wiide temere do no chapane jeddo go on nyaw beedi ki nyaw ben nyaw be beedi ki hen no ben chapane jeno e chapane hakke temdron chamtanama fay goto heddake den no su dum fu fawtinama bi holta wiide jodi wakkat juno nyaw be unya noga e njo e temede njo e chapane hakke chapane njo den no kam is chamtanabe unya sappo e jetto e temede jetto chapane e nayo chapane njo en nayo chamtanama ben iwbe be yo temede jeegomo chapane jeegomo e jetto bangal yotter med acti covid de wonko adam amadou haydra hebe nake da fostango alcc
studio tamani
ana buri yimbe le teme tato tawa nobe le batoji pawidi do hedin tingo leindi pikibe pikir mbawdo rende be iwde nyaw covid o yontere bettinde bamako do odo golle ka ccrf commune 2 woni kebudo hakkile mudum horebe su doktoro nuka holiti wide hono cd do jide wajibi kina yimbe le kumali be chellal faabodum so min jibe buytude farati la gondirgol nyaw coronavirus o kedo den ko khalifa goita hebani en do fechetango mamadou samaseku
kebe ngom yi jo holti wide ima darajma be fanda mudun yu fesude yimbe le hobbe vaccin coronavirus leedi do joda halaji di beedi wiide dun dabreji cellal o madidi ne beede seminede kala watu su yimbe le hobbe hawruti nokku kettana docteur Kwate o medecin to ccrf commune do berre bamako
il faut tout faire en han wadde kulle fu yalla haden o nyaw jalaade wakkati fu su ana mili dawde attamanto yibbe godde ana jodi ana hokka jama o maskiji le demenator da chabunde do ana ton ko yibbe lotral juude mudun fay yotto gel hydro alcoolique tega fu e damudum pikir yo sleino sabdena no renta ko ina tirse hannan e homo fu wada me pikir yalla e rento renta kedda me do e won pikir antitene sinovac johnson johnson sana tiaso jamudun ana wa yalla delle tegal mudum nyawun gondu ana wa dede
ko mes tu protocole de traitement
ngarbe batu pesabe le dido jodo halaji di holite belten ke dun sanne ndeno dun latanto be hakilo jodo odo wattu rabondral coronavirus o
il faut tout faire pour
ana han wadde kulle fu yalla haden o nyaw jalaade katu fu su ana mili dawde attamanto yibbe goddo ana jodi an hokka yibbe maskeje le demenator da chabunde du ana ton ko yibbe lotra juude mudum fay yotto gel hydro alcoolique tegal do fu e damudum pikirin yo sleino no renta ko dun tirse hannan e homo fu wada me pikir yalla e rento renta kedda me du e won pikir antitene sinovac johnson johnson sana tiaso jamudum ana wa yalla delle tegal mudum nyawun gondu ana wa dede
protocole de traitement
anni landol kedotodo me nyaloma hande kanko docteur Boubacar Sidiki Daramé dunke andando kabaru nyaw covid 19 o le sudu hopital du Mali woni jawotodo landol gol
net on hani bonna de masque sini an wada haro chaldina
on fu odo andi wiida wana wajibe juude modon wattude masque dum hasindina neddo dogo wana hasindini e hindu wonno gol mako masque one ana wawi hadde mo hebude hindu dio hasindini mudum so tawi ni nyaw o wayma nukuto jaata to yimbe ana heewi dum ka wajibe a watta masque o sabi so a battike yimbe wobbe tawi a wala masque o ada wawi waddude nyaw
tomi
kaddata hande yawtere ame acti covid fati njeggite fe tabule dabreji koltade wiida ana wawi rende on o rende yimbe wobbe iude nyaw covid 19 o
studio tamani